Ungathengisa umphefumulo wakho. Fika lapho ngendlela efanele. Vula izindlebe zakho lalele lesi sifundo. Kulezi zinsuku abantu abaningi bafuna imali ngokushesha. Abafuna ukuhlupheka. Abafuna ukulinda izibusiso. Babone izimoto ezibizayo. Izindlu zinkulu ezinkundleni zokushumana. Izingubo ezibizayo. Lezi mpilo. Togu siga visa, besebe kano kubuza wati. Oteba ganjani ngo kushesha kangaka, wakutola ganjani. Konke loku, esikundleni sogu sebenza kanzima. Bakalu kuba nomona, loku ngabege seli. Habanye ba iso kubatagati, atembi swintebo eshesha.
Ungathengisa umphefumulo wakho.
Nengaye mali.
Ungashintsha ukuthula kwakho ngena.
abanye bahambe ndleleni ingozi, abanye balandela ubumnyama, abanye bashintsha ukuthula kwabo ngenxa yenkebo yesikhashana. Kungakhumbi kutshela namuhla, qhila endleleni yakho, yakha ikusasa lakho ngobukhotho, themba uNkulunkulu nsuku zonke. Isinyathelo ngesinyathelo, umkhuleko ngomkhuleko, iphupho nephupho, isibusiso ngesibusiso. Kubeka uhambo, kubeka ukholo, kubeka usebenza, kubeka ukhuleka. Sebenza kanzima, sebenza kanzima, uNkulunkulu uzobusisa izandla zakho. Khuleka kakhulu, ukulungisela indlela. Mfanami, kumbula lokho phuze kube phakathi. Imali ngenakuthula ubumbovu, imali ngenayo uNkulunkulu yize, imali etholwe ngezindlela zobumnyama lethu sisi. Kodwa izibusiso zikaNkulunkulu ziletha ukuthula, ziletha injabulo, ziletha ithemba, futhi zihlala kuze kube phakathi. Sebenza kulela kakhulu, themba uNkulunkulu, isikhathi sakho sizofika, izibusiso zakho zizofika.